Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraabe heediɓe oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Bamako. Basse waɗi cakkite yontere ƴaɓɓinde nde hakkunde guɓe ɗe fata toon keddi hen. Compis 15 e ganda ISO Martini Kumpa gacca Sami e dow d'accord mum'en nokkudaki leggurma. Jañel fulɓe Niger e burdaɓe Mali ciñini kawral DR hakkunde mum'en cakkite yontere ƴaɓɓinde Tillaberi. Ɗi ɓami aadi nden no ardinde kawral so Basse waɗi. Assemblée ɓami saria joƴƴinowo hono gollirde haɓore e yurkukuji fawarde e tajirde dow janande. Hono gouvernement wi ka saria wallan ɗum e golle honjotoɓe yogaɓe kam mbi koolaki battane nde ɗo. Alpha Oumar Konare wallifike dewtere nde o noddiri miccitago. Nono kanake Mali kiɗɗo o wi faabade sukaɓe Mali Afrique fou hebde faamu. Yo ɗi kabaruji woni ɗo men jogani yo hande bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Taton keddi kele Basse hakkunde guɓe ɗe cakkite yontere ƴaɓɓinde nde ndenno Compis 15 e ganda ISO Martini Kumpa SOR nde gacca Sami e dow d'accord mum'en ganda ISO to daki to leggurma. Ɗe guɓe ɗiɗi gacca e ganda ISO nde Attaibu Isidibe wiyanta fuu ciñinino kawral deƴere ngal. Gande ISO guɓal gongal ngal noon ana ele Compis 15 ka noon wala ele fedde jokkititonde golle kawral ngal. Keɗoɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu.
Les communiqués laamiɓe walde ganda ISO nde ɓe kayfi wattu joni o gacca hollitindi wiide kañum addi nannude fewde e nokkule maɓɓe nokku noddirteɗo daki iɗum le gurmari ndi le laamu gosi. Le oɗo bonana yimɓele taton keddikili hen yimɓele ɗiɗon gacca e neɗɗo goto ganda ISO. Laamiɓe walde ganda ISO nde ɓe kollitiwde ɓeɗo yimɓele anniɓe fa tetaɓe kaɓorɗe maɓɓe. Keɗe kanko noddirteɗo Mohamed Attahib Sidibe o ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi.
Koɓe kolli wiide walde ganda ISO nde wawa wondude maɓɓe le nokku o tawi ana jigi kaɓorde. Kina ɓen en joppa kaɓorde. Yimɓe gacca ɓeydu nattine le soldats e Mali. Saabi ɗi kabaruji waɗi sababu Basse o.
Yimɓele ganda isoɓe ɓe mbi ɗiɗo bonanaji ana wembiɓe sanne. Ɓe kolliti metti maɓɓe du koɓe gattaka le kaldal e kawral ngal nogal hani tabirede. Keɓe fa handen ko goto e maɓɓe haali dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi.
Ko mbiyami yimɓe joyiɓe funnange ɓe gala heƴaɓe le kaldal ngal honno haniri. Saabu ɓe en pota e ɓeyto en nenno ɓe heƴa mumen ɓuuri hewde ɓe kañum en kabaruji mumen ɓurata waɗede. Sini waɗaka no haniri waɗirede fa yimɓe ponde yimɓe jaldata le tiɗallaji.
Wakkati joni ɗo nandi tawi tan jam e deƴere warti le nokku o. Wattu joni o wala fo ko guɓenotirtoɗe gaccaɗe e jaaɓi haalde dow hen.
Soɗon jiɗi ɓeydorade faamu poɗe fa e dow bemaɗami Facebook na Twitter dow studio Tamani. Hono jañel fulɓe Niger e burdaɓe Mali ciñini cakkite yontere ƴaɓɓinde nde kawral DR hakkunde mum'en Tillaberi. Ɗi ɓami aadi hono ardinde kawral nde so ko waña waɗi fuu ɗum woni Basse. Nokku toon o guyka daabaji ana wattu wattudu fuu hono durooɓe ɓe ana kapta dow laddeji ɗi. Ndenno batu waɗi hakkunde laamiɓe Mali e Niger paade kawral ngal ɗo siññinede. Yo gollirde kaaldal e nde neɗɗaku humani oɗo batu. Ndenno kanko Boubacar Diallo président conseil durooɓe sahal Tillaberi wonko haali keɗoɗen na Ousmane Niali Boudi.
Plus question que les gens se tirent dessus au niveau de l'espace pastoral.
Paɗi yimɓe kapta saabi nokkuji ɗum waɗde min gaɗigal kawrital fa min joddo min kalda min paamira. Wona saabi a joni daabaji a durowo tan ɗo keɓuɗa fuu a durowan daabaji ma. Nokku fuu won tawangaji wonno tigorto nokku mum. Nenno a warata tan naata le nokku mum ɓe gorra no welima. Ana hani kalda e jomɓen nokku o tafon nde gatta daabaji ma. Rafi teddinde sariya ɗum waɗde durowo hewɓe ana keɓa tiɗallaji. Ley leyɗe CDAO de ɗum woni ley leyɗe sahal ngal durowo fuu ana yamira tawre ɗerol kollowol jomum ana wawi dur leɗɗe leyɗe fuu. Mono fuu ana hani teddinde ka saria. Ɗum waɗama fa yimɓe gollira le saria pata tiɗallaji gaɗa hakkunde mum. Sini a wari nokku aɗa hani asude ɓundu a yahan to amiru wuro ngo naato joom nokku o. Kañum wawi widema aɗa wawi wonde ɗon. Kañum wawi holdema ɗuɗɗo mbawɗa asude ɓundu fa keɓa jarna dabaji ma.
Keña ƴiwonde mawde waɗi ɗo Bamako ɗo mayɓe ɗiɗon. Ɓe kufinaji bulabula ɗiɗon wonɓe oni ɗo Mali ɗo keddi hen. Nenno keƴaɗo haala ministre kanko Olivier Salgado o wi ka masiba waɗi nokku ono jipporde avion ji wattu 5h kikiɗe. Nenno hendu yaadi e hukume maɓɓe o polici en ɗiɗon keddi ken taton ɓe ka mbarmi seeɗa. Keña wattu 10h wango hayre sami buguni fa taton keddi hen sede en kambi ngo samu e do hono masingaji tarsanodi kaajedi to mabbe no hewtama kikede mak mudum fu governor region o kanyu e lami ton njehi ton njuhani ke do hono syndicat gollobe mobilaji ton o assemblée bami nyande alkamisare nde sariya hono joinowa gollirde habore e yurku yurkuji kanyu e tajirde do jawdi janandi batu ministre en hono noga e jeegom lewru utu hitande 2015 de adino kasariya fafa bawdum e habude hono nguykaji jawdi leedi fa gasa limadi do no honjotobe yogabe kambi hono kolaaki battane ndedo gollirde habugol e di golleji wana gollirde wadani yo dum tawdede e anniyaji lobbi le politika ku foccinta dum denno amadu garankuyate kewdo ande le kebeleedi meden haddi e mumudi tande bu kedena umar waygalo
no kule kewde darnama li nokko kande habude yurku yurku le leedi ndi wala fu ko nafata hono darnude do nokkule wakkati furu sina jama o fu holla anniyaji mudu en lobbi jaw yalla hono yurku yurku ani habirede le nokku meden o fa dun heba dun habe fa dun timma le leedi meden ndi wajibi sina kebe darne le leedi meden ndi sabi dede andi hono ko yimbelbe kebata ko idum fandi sanne so dedo kebana garfa darne du jaw yalla hono yimbelbe ngattirte e golle wakkati jono ko wodi so yurku yurku kan heba le leedi ndi sembe du sa ƴewi yimbeelo wuybe mawbe kanyi en goni ko nyangataake fa biido tiidalaaji kebene dabbare sina yimbeelo wuybe mawbe kanyi en kani nyangede so be nyangama tan tiidalaaji yurku yurku hebanama dabbare
hono fedde gonga sariya e deurintinal naati asowere nde Burkina Faso nde yidi ton e laami Burkina kanyi e nyongitibe Mali wombe ton to Burkina to nyongitibe ana pawi gikke mu'en fu gikke mu'en mawdo du e do hono garangal fedde nde e be domti fa fedde nde totta hono toña beddu hakkeji bangal sariya yoga e bi yo kambe kanno adoraede tafen den no Mohamed Ag Erlaf hore jo kam mentawo Martini Kumpa wanko martandure kumpa e maman almaymun keddana usman nyali bouli
de mila hakilan wargol waldende wadan sababu fa kaldal wada kabaruji leedi men didu ana wawi haalede meden jidi hokkede ko latto hakke amen sariya o gollire no haniri meden jidi ko wala e sariya fu jukkoje dogga dowmun golle mum men gondi ko men domi e waldende fa ittamen le tiidallaaji yogaaji gondi do amen wana mere de waldende yimbe mo ngada sappe njoyon ko dum wadira sabi golle ana heewi nanno faabe ke be gollano moddiri e ndarano kabaruji di latori hono di gorri golle o gollire do sariya yimbe totte hakke mube
Alpha Umar Konare walifike dewtere nde o noddiri miccitango yo haalaji makko dentina hen neno ko golli e politika ko kanyi e dande hono yottinabe kabaruji le nyibugol demokrasi kako ngoni le hen e wi o wi hono le dewtere nde yo hokkude hono sukaabe Mali kanyi Afrique fu famu dewtere nde yalta nyande noga e jow lewru me do Bamako do kanko Hamidou Konate horeje suudu walifitondu dewte jamana haldi e Hamadou Mayga kedena mumini sendebu
dewtere indirande miccitango walde yu arande e dewte halaji Alpha Umar Konari bindaadi so yaltam batte yinde wayde yegitinde habotodo satu fu e rentinde le halaji makko di o lato hore tindinowo bawdo toggede hande sa ewi hitane 1960 fawarde hitane 2010 halaji makko ana keddi ko batton feccere temedere hitane le gollude Mali e Afrique fu halaji makko di men pecci le dewte jenay toggidi do sisiliji didi arandere je di ngoni imoden darode ana renti hono wuddere Mali kanyi jabube habde yo dum woni tobbe e dewte didi dentude dewte arandere de be noddirta aton appel malinde ana andina hono adiji le politikaku dido berende oselite ana hala e do horsa demokrasi kaku fawarde e yottinbe kabaruji dewtere arandere de yaltore ana ada noga e joy mai 2016 nyalande hisinande Afrique.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani.
ɓen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famata hono ministre ndeema leydi meɗen yaahi cakkite yontere nde nokku gollirde CMTT Bouguini to. Kassim Deno Marty Kumpa ko remoɓe cullani o haaldi e mabɓe du hono ndeemal haabu toon heɓirta hono ɓamtare o dardi ɓe ɓe taɓo hono heeƴo ndeemal hitande warore nde dow jondarade heɓde tonnuji ujunaji temedde jetti haabu kañe e tonnuji million ɗiɗi e ujunaji temedde ɗiɗi ñamri jorndi. Suka debbo mo duuɓi sappo e jeego endi wartade keñe batte wañude dewgal karahan nenno leɗɗe tubakoɓe o ɓami fa heewi ka noon balɗe makko ana yeeso saabi dowtoro en cottinima hiɓɓiɓe yimɓe makko ɓe ka mbi haala dewgal ngal ka seli feyi. ONG santé Mali Rone Arp ana wondi e darde yimɓe mere mere les régions Tumbututo ndenno yimɓe temedde tato e joyonka buntinama ujunere neɗɗo du ƴeewama ƴiwde nogay e joyi lewru avril yaade sappo e joyi lewru mai les cercle gundam diire fawarde e ñafunke laamiɓe toon mbi o golle ɓeydana yimɓe toon cellal. Yo ɗi kabaruji wondi men jogani on kedde heɗade yewtere ma ana yeeso yo jii janggo